Muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Bamwanyu shuti zacu mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Radio ijwi rya Amerika iravugira kuri FM 93 n'ibice bitatu na FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Turi no kuri internet kuri wa3@ radio yacu voa@.com, kuri YouTube na Facebook ni kuri VOA radio yacu.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba bakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Yego, nibyo, iki kiganiro cyanyu murisanga koko, kandi murisanga buri gihe kuri radio yanyu ijwi rya Amerika. Murabizi mu Rwanda uyu munsi abanyarwanda biriwe mu matora y'umukuru w'igihugu na y'abadepite. Ibiro byafunze mu kanya hashize nk'isaha, byari byafunguye saa moya mu gitondo. Hanyuma nk'uko mubizi, hari abakandida batatu ku mwanya wa perezida wa Repubulika. Hari umukandida wa FPR Inkotanyi, umukandida w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije, n'umukandida wigenga. Ubundi abadepite bo batorwa ku rutonde rw'amashyaka aba yatanze. Ubu rero turajya kuganira n'abanyamakuru bacu bose bari mu Rwanda, i Kigali no mu ntara y'Uburengerazuba. Turahera i Kigali, hari hari Asumta Kaboyi, Eric Bagirubusa na Fulgence Hakizuwera. Nuko umukandida rero w'ishyaka FPR Inkotanyi ku mwanya wa perezida wa Repubulika ni Paul Kagame. Yatoreye ku mashuri yisumbuye ya SOS Kagugu mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo, ni mu mujyi wa Kigali. Asumta Kaboyi ni wo muhango yakurikiye wo gutora aho ngaho Kagugu. Hanyuma umukandida w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije ku mwanya wa perezida wa Repubulika, Frank Habineza, we yatoriye ku rwunge rw'amashuri yisumbuye ya Kimironko ya kabiri mu karere ka Gasabo, naho ni mu mujyi wa Kigali. Eric Bagirubusa yari ariyo. Naho umukandida wigenga ku mwanya wa perezida wa Repubulika, Philippe Mpayimana, yatoreye kuri site ya Camp Kigali mu karere ka Gasabo, naho ni mu mujyi wa Kigali. Fulgence Hakizuwera rero niho yari ari. None rero abo bose tugiye kubahamagarira icyarimwe tuganire, batubwire uko byari byifashe. Duhere kuri Asumta Kaboyi. Asumta, wiriwe neza?
Wiriwe neza tama.
Nuko wakurikiranye rero umuhango wo gutora hariya i Kinyinya mu karere ka Gasabo, niho kandida w'ishyaka FPR Inkotanyi yarari. Ariko rero kandida w'ishyaka FPR ni na perezida wa Repubulika, ni ukuvuga yuko hari ikibazo cy'umutekano. Warumeze ute aho yatoreye?
Birumvikana nyine umukandida w'Inkotanyi ni nawe perezida wa Repubulika muri uriya gakanya, umutekano warufajijwe ku buryo umuntu wese winjiraga aho bagombaga gutorera yagombaga kubanza agaca ku nzego z'umutekano, agatuma ibyuma bimufaka, hanyuma akerekwa aho agomba gutorera. Byari imirongo myiza itagira akavuyo, ku buryo nta kibazo na kimwe cyari kirimo ahantu umukandida wa FPR Inkotanyi yatoreye.
None se kuvuga ngo basakaga abantu ni ukuvuga yuko mbese ikigo babasakiraga ku irembo ryacyo, cyangwa babasakaga bagezemo? Nuko asumta ubuga rero ugumye ku murongo noneho tubaze na Fulgence wakurikiranye uko umukandida wigenga ku mwanya wa Perezida wa Repubulika Philippe Mpayimana aho yatoreye. Fulgence wiriwe neza? Fulgence?
Yego ndabumva cyane nibyo. Ndacyari hano ka Kigali ni mu karere ka Nyarugenge aho umukandida wigenga ku mwanya wa Perezida wa Repubulika Mpayimana Philippe yatoreye isaine zirengaho iminota mike cyane yaramaze kuhagera araza aratora nk'ibisanzwe. Abaturage bari bahari ari benshi bitabiriye gutora nawe araza aratora nk'abandi bose aragenda ajya gutegereza zava mu matora.
None se Fulgence, umukandida ku mwanya wa Perezida wa Repubulika ntabwo ari umuntu, yego ni umuntu usanzwe birumvikana, ariko nyine ndashaka kuvuga ku by'umutekano we umutekano we arumeze gute?
Nibyo koko ntabwo ari umuntu usanzwe, nushaka kubivuga gutyo yararinzwe, yari kumwe n'abamucungiye umutekano yaba no kwinjiramo, rwose abonaga ko yabandira atonda umurongo nk'uko ariko gahunda ibivuga, ariko nubwo yatondaga umurongo byagaragara ko umutekano we ucunzwe kugeza yinjiye agiye gutora, umutekano we urinzwe ndetse anasohotse, rwose abonaga ko umutekano we urinzwe. Abaturage nabo ubona ko bafite amatsiko yo kureba uwo mukandida wigenga, wabonaga rwose aho bari ku murongo bagira batyo barunguruka, abandi bari hagati y'umurongo bigira hino bareba ku buryo ndabatamuzi babonaga bashaka kumumenya koko.
None se nimba warebye neza washishoje abari bamurinze n'ab'inzego za leta cyangwa nabo ku giti cye?
Ntabwo wavuga ngo nabo ku giti cye, nabo mu nzego za leta kuko baba bambaye imyenda ntabwo ari ya gisirikare cyangwa ya gipolisi, ariko ni imyenda dusanzwe tumeze nk'aho tumenyere hano mu gihugu, amajire ubona ko ari abantu bafite umutekano bacunze kuko uhagije, nubwo tutavuga ngo hari wenda intwaro uba uri bubonane ku rutugu, ariko ubu bireba ko batandukanye n'aba bitwa ngo ni abasekirite batoya cyangwa se abandi bacungira umutekano abantu basanzwe n'abo mu nzego za gipolisi, kuko n'ubundi uko ibikorwa bye byagiye byo kwiyamamaza tubireba yaracungiwe umutekano mu buryo bugaragara. Ikintu gisa n'aho kinatandukanye n'ubushize mu matora y'ubushize, kuko muri aya ngaya wabonaga bacungiye umutekano yabo mu kwiyamamaza kugeza mu matora, kugeza basohotse bari bacungiye umutekano n'inzego za leta.
Ye Fulgence, nawe rero ugume ku murongo kugira ngo tuze kuvugana ibyo byose na Sumta nabimusabye, mugume ku murongo hanyuma turaza kugenda tuvuga n'utundi. Reka tubanze tujye kuri iki kibazo cy'umutekano cy'abakandida ku mwanya wa Perezida wa Repubulika. Nyine muri aba bakandida harimo Frank Habineza. Ni Eric Bagirubusa wakurikiranye uko Frank Habineza yatoye. Frank Habineza ni kandida w'ishyaka Riharanira Demokarasi no Kurengera Ibidukikije, we yatoreye ku rwunge rw'amashuri yisumbuye ya Kimironko ya kabiri mu karere ka Gasabo. Eric, wiriwe neza?
Wiriwe neza Thomas Kamirindi.
Nuko nawe umutekano rero wa Habineza Frank warumeze gute?
Thomas Kamirindi, nakubwira ko umutekano ntabwo wari usanzwe gurikije uko nabibonye. Hari abapolisi benshi cyane, na mbere y'uko Frank Habineza aza nk'ibyiciro byihariye by'amatora bagiye babaha imirongo yabo bagatora kugira ngo babashe gukomeza kurinda abo umutekano. Ariko na Frank Habineza nk'umwe mu bakandida Perezida muri aya matora y'umukuru w'igihugu ya 2024, hari abandi bantu bari bamurinze bigaragara ko bashinzwe umutekano bari bafite imbunda zo mu bwoko buto bw'amasotera zikagaragarira amaso, ariko witegereje ukurikije uko umutekano urindwa ku bategetsi bakuru hano mu Rwanda wabonaga ko ari byo.
Mu magambo make rero, nawe yararenzwe n'inzego za leta?
Nibyo, ni kukuri kuko nta n'abandi barinzi ubwe nkurikije uko ibintu byubatse hano mu Rwanda, unakurikije nuko byatangiye yiyamamaza yararinzwe n'inzego za leta.
Yego, nawe ugume ku murongo hanyuma tuze kuvuga n'ibindi, hanyuma dusubire kuri Assumpta Kaboyi. Assumpta Kaboyi, Perezida wa Repubulika yaje gutora ari wenyine kandida w'ishyaka FPR Inkotanyi, yaje gutora ari wenyine?
Oya ntabwo perezida wa repubulika atoye ari wenyine yazanye n'umuryango we yiseru na madamu mbere gato hari habanje gutora n'abana be ndetse n'umukwe we ariko navuga ko nawe yaje akajya ku murongo nk'abandi baturage hasanze agaragaza ahise yinjira yaje atonda umurongo ndetse n'abana babo bagiye batonda n'umurongo bagatonda n'umurongo muremure ugenekanyije n'uko umuntu wese yazaga ashatse kuhasanze nawe yaje ajya inyuma y'abandi bantu yarahasanze
nk'umuturage wese usanzwe
yaje nuko wenda ahantu yagombaga gutora nta murongo munini wari uhari ariko yaje asanga imbere hari abantu bageze kuri batatu ajya inyuma yabo ari uwa kane na madamu we barakurikirana abana nabo baje bajya ku murongo basanzeho abandi baturage nabo bajya inyuma kugeza igihe bagererwagaho bakinjiza bakajya gutora yasonze umurongo nk'abandi bose nubwo wenda icyumba yatorewemo kitari kirimo umurongo muremure ugereranyije n'uko ahandi byari bimeze
hanyuma se kandida Paul Kagame yahageze nka ryari ubundi amatora yatangiye saa moya we yahageze nka saa ngahe aho ngaho ku Kagugu
yahageze nka saa saba mbere gato hari haje umwana we w'umuhungu n'umukobwa we n'umukwe we bo baje bamukurikiye we yaje nka saa saba azana na madamu we yaje nka saa saba bashyirwa n'abaturage hari abaturage benshi bari bameze ko atorera aho banga gutaha barahaguma bategereje kumureba ko kugeza igihe wa mugana azaziye kandi bari baje nka saa yine saa tanu ariko baramutegereza kugeza igihe agiye baramusuhuza bamwereka ko bamwishimiye nawe arabapepera ategereza gatoya arinjira nawe aratora ahita anasohoka aragenda
nta kintu yatangaje ntabwo yaganiriye n'abaturage ngo bavugane nk'ibyo bamutegerejeho
nta kintu yatangaje nanakubwira ko Kagugu kuri iki cyatorewe hari abanyamakuru benshi cyane bacuritse imihanda yose benshi bo hanze y'igihugu ndetse n'abanyamakuru bo mu rwanda na kizayizwari bari twiteze ko hari ikintu aza kumutangaza ariko yatoye isibye gutatera abaturage nta kindi kintu na kimwe yigeze avugira kuri site yahise yigendera
ye mu kanya turaza kugaruka rero kuko abaturage batoye none reka dusubire kuri Eric bagira ubusa nawe atubwire nimba Frank Habineza hari icyo yaba yatangaje nyuma yo gutora Eric hari icyo umukandida w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije yavuze arangije gutora
nibyo Thomas Kamirindi mbi ahantu yatoreye na n'ubu niho ngiri ntegereje ko abashinzwe ibikorwa by'amatora batangira kubarura amajwi y'itora ariko kugeza uyu munsi kuri ayo kumi n'iminota urabona ko abaturage batashye ariko nkurikije ikibazo wari umbajije Bwana Frank Habineza yari n'umuryango yari ari n'umugore we hanyuma rero kimwe mu cyazo ijwi rya Amerika yamubajije kuri iyo mbute avuga ko yiyumva neza kuba abashije kubahiriza uburenganzira bwe bwo gutora ariko noneho namubajije ufite icyizere cyo kuba watsinda aya matora y'umukuru w'igihugu arambwira ngo nk'uko yatangiye mu kwiyamamaza abona afite 55% ryo kuba yatsindiye amatora icyizere ntaho cyagiye aravuga ngo ahubwo no ku mwanya w'abadepite bagize inteko ishinga amategeko arabona yabona imyanya 29 ishinga amategeko Thomas Kamirindi
ariko mu nteko ishinga amategeko icyuye igihe ishyaka rye ryari rifite imyanya ibiri gusa
nibyo nk'uko ubivuga mu nteko ishinga amategeko icyuye igihe ishyaka rye ryari rifite imyanya ibiri gusa ariko akavuga ko uko byagenda 2017 yiyamamaza avuga ko bamwe bamufataga nk'umuntu udashoboka cyangwa se bakavuga ko ari umwanzi w'igihugu abona ko hari impinduka akavuga ko rero akurikije uko yiyamamaje agiranije n'umwaka ushize akaba yashingiraho icyo cyizere mu matora y'umukuru w'igihugu y'ubushize twakwibutsa ko yari yagize 2048 ariko ubu ngubu akavuga ngo hari impinduka hari intambwe nziza igihugu kigenda gitera mu ntambwe ya demokarasi
Eric nawe nyine ugume ku murongo hanyuma tubaze Fulgence Hakizuwera nawe yari muri Camp Kigali niko Fulgence kandida ku mwanya wa perezida wa repubulika wigenga Philippe Mpayimana we hari icyo yaba yatangaje arangije gutora
Yego nibyo Thomas ka Kigali na nubu niho nkiri kabone nubwo abaturage batashye abaje gukurikirana ibarura ry'amajwi ariko wenda nshobora kubona nka umwe cyangwa se nk'abiri bashobora wenda kutubwira ariko kuri icyo ngarutse kuri icyo warumbaje Mpayimana yagize icyo atangaza ntabwo wenda yafashe mikoro ngo ahagarare avuga ariko nk'itangazamakuru rya mu bagu uhita rimubaza ibibazo bitandukanye se ni gute urabona bimeze bike witabira amatora urabona bimeze bike bitandukanye n'iby'ubushize yagaragazaga akanyamuneza avuga ko yishimye no mu ijambo rye mu gusubiza agira ati ndishimye bigaragare ko byari byose ashobora kuba atarahuriyemo n'ibikomeye nk'ibyo yahuriyemo nabyo ubushize agira ati amajwi tugomba kuyagabana kamaze se urabona ufite icyizere cyo gutsinda aterega umuntu wese witabiriye aba yatsinze nuko nguko yisubiriza ariko icyo akunda kugaruka nkuko yagiye abigaruka mu kwiyamamaza ko ni kuvuga ngo naho atatorwa ababashije kumutora amajwi yagize kugira ngo hagaragare ko hari abantu bamutoye ati nabyo ni ubutwari kuko ubwo wabashimye ko hari igitekerezo mfite hari igitekerezo nshobora kuba nagira icyo nungura ubutegetsi akagira ati rero reka dutegereze irava mu ibarura ry'amajwi ariko akagira ati turanganya amahirwe twese wabonaga ko yishimye akomeza ati rwose ndishimye nubwo gutsinda bishobora kugorana ukurikije uko twagiye tubona ibikorwa byo kwiyamamaza ugenije n'abandi
yigeze aganira n'abaturage bamwe na bamwe
ntabwo yaganiriye n'abaturage yaganiriye n'itangazamakuru kuko nk'uko natangiye mbivuga yaracungiwe umutekano ntabwo rero buri muturage ari kuvuga ati ngiye kumubaza ntabwo byari byoroshye gupfa kumugeraho nuko twebwe nk'abanyamakuru nyine uhita umwegera umubwira uti tubwire uko byari bimeze tubwire niba witeguye intsinzi yatubwiye mu magambo make ariko aratubwira ati reka dutegereze ibigomba kuva mu matora ariko akavuga ati rwose mfite ibyiringiro
warumbwiye ko aho ngaho uri ushobora kubona nk'umuturage umwe cyangwa babiri bari aho ngaho hari uwo wabona ngo umuhe telefone atubwire uko yatoye
ndamubona hano mpagaze muri ka Kigali hari uwahatoreye ugihari reka mubahe muvugane iri ni ijwi ry'Amerika reka muvugane
yego urakomeye uraho neza
yego
nimba atari kukugora wavuga amazina yawe
nitwa Ndikumana ya Samuel
watoreye rero muri ka Kigali umukandida Mpayimana Philippe wamubonye
namubonye
wabonye ameze gute
nabonye ari umugabo ushinguye kandi nabonye n'iki gikorwa akishimiye mbese ko yatorwa atatorwa muri we yemeye ko ari bucyakire
nuko noneho rero wowe mu gutora wabonye utora wisanzuye nta muntu uguhagaze hejuru mbese nta kintu cy'iterabwoba cyari kikuriye hejuru nta gitutu nta gitugu
icyo cyo nta cyari gihari watoraga neza wisanzuye nta kibazo
wumvaga unatekanye umutekano wawe ntacyo ushobora guhungabanaho
umutekano wari mwiza cyane
kuko impamvu mbikubajije ni ukubera ko ujya wumva mu bihugu bimwe na bimwe ngo abantu bo mu mashyaka atandukanye bahanganye cyangwa se ngo abayoboke ba kanaka cyangwa nyiranaka ngo bahanganye mwebwe mwatoye mwituze nta kibazo nta kuvuga ngo uyu nguyu 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 ngo mbese byari bimeze bite
byari bimeze neza bwari ubwisanzure kuko watoraga ntawe uguhagaze hejuru cyangwa kuvuga ngo ukora ibitoro yuya ubwawe watoraga n'umutimanama wawe ushaka
nikose n'ubwa mbere utoye cyangwa no mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi waratoye
naratoye
yego ubwo n'abadepite rero warabatoye hanyuma ariko n'ubwa mbere amatora y'abadepite n'amatora y'umukuru w'igihugu abereye rimwe ntabwo byaguteye urujijo
oya ntabwo byaneye urujijo kuko imyaka mfite irabinyemerera kuba nahitamo neza ntabwo bamfite
icyo ndashaka kuvuga abakandida b'abadepite bari kuri lisite y'amashyaka nuko urupapuro rwo gutora perezida wa repubulika rwo biratandukanye
biratandukanye
ntabwo byaguteye urujijo warusobanukiwe neza
narisobanukiwe neza ntabwo byaneye urujijo
nuko ndagushimiye cyane
murakoze
nuko subiza telefone umunyamakuru wacu Fulgence Sakizuwera
yego kamirindi nagarutse
nuko uwo muturage ambwiye ko hari hari ubwisanzure kandi ko impapuro z'itora zitamuteye urujijo. Nawe niko wabibonye, wabonaga abaturage basobanukiwe?
Abaturage bari basobanukiwe kubera ko mbere y'uko amatora aba mu byumweru nka bibiri, hagiye hatambuka mu bitangazamakuru bitandukanye uburyo abaturage bazatora. Imfashanyigisho zigaragaza ngo ufata urupapuro rwa mbere ukabigenza gutya, ukajya ngaha mu bwihugiko ugatora, ukagaruka ukarukira ngaha. Bari barasobanuriwe ku buryo noneho ibyo bitari binahagije, niyo wazaga wafataga urupapuro bakabanza bakagusobanura, bakabwira ati urabigenza utya. Aho nabashije kugera mpagaze mu cyumba gutya ndi kwitegereza uko abaturage binjira, hari n'uwajyaga kujijwa ngo usange urupapuro yaturiyeho abadepite yarujyanye mu gasanduku k'aho yatoreye perezida, bahitaga bamuyobora bati urarushyira hariya. Uburyo abonaga nta muntu n'umwe wigeze ajijwa mu buryo bukomeye ngo uvuge wenda ngo hari impapuro zagaragara, wenda ngo umuntu abe yafashe urupapuro yatoreyeho perezida cyangwa urw'abadepite, mbese azibusikanye. Wabonaga ko abaturage basobanuriwe bakabasha kubyumva, abatarabyumva nabo kandi bariho bagisobanurirwa ku buryo igikorwa nta muvundo cyangwa kujijwa kwinshi kwigeze kuhagaragara.
Frigos, nanone reka duhamagare Asumta na watubwire uko yabonye amatora yagenze mu baturage. Asumta ndumva atari hafi. Noneho tubaze Eric na uko byari bimeze. Niko Eric, aho ngaho ku rwunge rw'amashuri yisumbuye ya Kimironko ya kabiri, naho wabonaga abaturage bajijujukiwe basobanukiwe n'impapuro zo gutora batazivangavanga?
Thomas Kamirindi, nakubwira ko nubwo ndi hano ku rwunge rw'amashuri rwa Kimironko ya kabiri, ntabwo ariho natangiriye kureba iby'amatora, bitewe n'uko burya mba mu gace ka Nyarugenge, i Nyamirambo niho nahereye. Natangiye rero mbona ku isaha ya saa moya, nk'uko amatora yagombaga gutangira saa moya, imihango y'ibanze kubanza kwibutsa abaturage uko bagomba kubikora yubahirijwe bagomba kuyobora amatora bararahira. Bamwe mu baturage rombe ngiye nganira nabo, hari umwe aganiriye nawe yambwira ko ari ubwa kabiri apoye.
Ndumva hari umwana ukuri iruhande. Radio Ijwi ry'Amerika mu kirundi n'Ikinyarwanda, turimo turavugana n'abanyamakuru bacu bari i Kigali bakurikiranye rero amatora. Eric, wari urimo utubwira yuko wanyuze henshi.
Nanyuze henshi uhereye i Nyarugenge, nk'uko nari ndikubwiye, nkomereza i Gasabo, Kacyiru, hafi n'ibiro by'umukuru w'igihugu. Wabonaga abaturage basobanukiwe ibyo bakora, ari bo noneho ababaga baje gutora ku nshuro ya mbere cyangwa batoye ku nshuro zirenze imwe. Hakabaho ababaga bari ku mirongo, bakavuga ko bagifite ayo masiko, cyane cyane ababaga bagiye gutora ku nshuro ya mbere, bakavuga ko bitewe n'imyaka yagiye ibazikira muri rusange bumva bisanzuye kuza gutora mu mutungo mu bwisanzure, nk'uko barumbashije Thomas Kamirindi.
Reka twongere tugerageze Asumta, kuko bambwiye ko yewe umurongo we ngo wacitse, bagiye kongera kumushakira, sinzi utubazo yagize. Niko se Fulgence, aho ngaho muri Camp Kigali hitwa Camp Kigali, ariko ntabwo hakiri ikigo cya gisirikare, sibyo?
We, ntabwo hakiri ikigo cya gisirikare, ahubwo hari ikigo cy'amashuri kinitwa gutyo, cyakomeje kikitwa gutyo, ni Groupe Scolaire Camp Kigali.
Hari n'ishuri rya hari n'amashuri abanza nayo aracyahari?
Amashuri abanza nayo aracyahari, kuko muri gahunda y'uburezi bw'ibanze bw'imyaka yaje gutangira ari 9 kagira kuri 12, ni ukuvuga henshi hari ibigo by'amashuri abanza, hahita hakomezaho n'ayisumbuye, ku buryo umwana asigaye yiga imyaka 12 ku kigo kimwe.
Nuko noneho mu magambo makeya, nta kibazo cyabaye ngo usange hari nk'abantu baje gutora bagasanga, tuvuge nk'amazina yabo atari ku rutonde rw'abatora?
na umwanya nahamaze ntabwo nigeze mbibona ibyo ngibyo ahubwo wenda ikindi kintu gisa nkaho ari gishya nabonye nuko nyuma yuko bafunze ibiro by'itora abaturage mu masaha yagenwe ngo abaturage baze gutora nyuma nagiye mbona abandi nk'abace baza akaza avuga ati nje gutora ariko bakamwira bati isaha yo gutora yarangiye nicyo kintu ubona kidasanzwe gihari ariko ubundi abaturage babashije kwitabira ku buryo nta kibazo na kimwe bigeze bagira mu gutora cyane ko hari n'uburyo bwagiye bworoshywa bwo gutuma abantu baboneka kuri liste y'itora umuntu bagiye bamushyira uburyo bwo kwiyimura ku buryo n'utarabishoboye yabazaga undi ati biyimura bate ibyo bigakorerwa kuri telefone hatiyambajwe interineti ku buryo rwose telefone isanzwe n'iyi twita kwiyiriza cyane ya bitanu washoboraga kwiyimuza ukaba wava mu karere kamwe ukaza mu kandi ku buryo nta muntu wagiye agorwa n'ikibazo cyo kwibura kuri liste ngo atore keretse abagiye batorera aho batibarurije birumvikana nk'abanyamakuru nkatwe twari mu ngendo abasirikare n'abandi gutyo ariko ubundi byagenze neza ku buryo nta kibazo cy'abantu bagiye bibura kuri liste y'itora cyakunze kugaragara
hanyuma uko wakurikiye wabonye abaturage bari benshi muri rusange bagiye gutora ari benshi
abaturage bari benshi cyane cyane icyo nabonye nuko bazindutse mu masaha ya mbere ya mu gitondo nka saa moya gutyo wahuraga n'abaturage benshi rwose bafite umubyigano bajya gutora ariko birashoboka ko bagira ngo bajye mu mirimo yabo ya buri munsi bavuye mu matora babanze bajye mu matora bagaruke bajye mu mirimo yabo kurusha ko bari kujya mu mirimo ngo bagaruke bajye mu matora nibyo twabonaga ariko abantu bitabiriye rwose ku buryo nabona nabazaga umuntu kuki wazindutse waje mu gitondo karasi nagira ngo nze nitorere rwose ntahe kare njye mu yindi mirimo ariko bigaragara ko uruhare rwanjye mu gutora rwabaye bitandukanye n'uko wa mugani bigenda byumvikana hirya no hino aho usanga abantu batitabira gutora mu Rwanda hari umuco mwiza wo kwitabira gutora abaturage bakunda gutora kizini baruko ari gukunda ubuyobozi cyangwa ari gukunda gutora nk'igikorwa nyirizina ariko hari n'ababonaga bafite intege nke rwose ukabona umusaza cyangwa umukecuru baramusindagiza ari ku kibando bakamufasha kinjira mu gutora bamufashe mu ntoki rwose kuburyo wabonaga abantu bose bashaka gutora
hagatangwa dukurikije amateka ya Afurika buryo u Rwanda ngo ruri mu bihugu byatangiye kumenya gutora mbere y'ibihugu ibindi bihugu byinshi cyane byo muri Afurika ikindi abantu abahanga bajya bavuga ku Rwanda ni igihugu mbuze ijambo mu Kinyarwanda organize mbese
igihugu kiri ku murongo
kuko bajya bavuga bati hari ibihugu byinshi muri Afurika usanga abantu batagira irangamuntu urabona ibyo bibaho ugasanga umwana aravutse ntiyanditswe nuko byari bihereye aho ngaho wari uvuze uti abanyarwanda nimba ari ugukunda ubutegetsi nimba ari ugukunda gutora umenya byaratangiye kujya mu muco hakiri kare kubera uko ukuntu igihugu kiri ku murongo
Thomas ubanza wenda ari uko u Rwanda ari utuye sinzi niba ariko navuga mu Rwanda hari ikintu bita database ni ukuvuga ngo umuturage umuntu wese utunze ikinyabiziga arazwi umuntu wese utunze uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga arazwi umuturage wese uri mu gihugu utunze indangamuntu arazwi ku buryo ikintu cyose ukoze kiba cyanditswe kandi gihujwe noneho n'indangamuntu ku buryo mbikomoje nk'uko wari ubuze umuntu udafite indangamuntu muri iki gihugu byamugora kugira ikintu na kimwe akora kubera ikoranabuhanga ryashyize abantu bose mu ikoranabuhanga ku buryo gushaka umuntu aho ari biba byoroshye ari nayo mpamvu nkubwira ni umuntu wari ufite indangamuntu ntibyashoboraga kumugora gutora kuko indangamuntu ikwerekana ko uri umunyarwanda kandi bayishyiramo bakareba ko atari niyo watoraguye cyangwa watiriye ikoranabuhanga mu Rwanda wavuga ko rimaze gutera imbere cyane cyane mu birebana n'abaturage
mu yandi magambo ubwo ngubwo urashaka kutubwira kubwira n'abumva ijwi rya Amerika aho bari hose ko umuntu araza agatanga irangamuntu ye noneho bakabanza bakanyuza mu mashini
iyo bagize gushidikanyaho gakeya nako kanya no gutungaho nta nubwo ari kuvuga ngo hari umwanya munini bari bucishemo rwose imyirondoro yose itigaragara bakanayibona ko uriho ni ukuvuga ngo abaturage bo mu Rwanda n'amazina yabo banze azwi mu buryo bworoshye ku buryo bitananira na kumenya umuturage ariyo mpamvu n'umutekano wo mu Rwanda usa nkaho woroha mu gucungira umutekano abanyarwanda ni ukuvuga ngo umuntu aramutse akoreye icyaha i Rusizi wenda ku mupaka na Congo yajya kugera igatuna bamugezeho abanza ari ku gihugu ari gitoya cyangwa se wenda ari ku inzego ziri ku murongo kandi n'abaturage nabo bakaba babasha kumva mu Rwanda ntushobora gupfa kubona umuturage umwe uri kuzamuka mu gihe bavuze bati wenda ni mumanuke ubwo iyo bavuze bati mujye gutora bose berekeza ku biro by'itora
ndakeka atari ubutoya bw'igihugu ahubwo nyine nibyo ngibyo twahereho tuvuga by'ukuntu ari igihugu kiri ku murongo ntabwo ari iby'ubu ngubu usibye nyine ko bigenda nk'uko wabivuze kubera ikoranabuhanga bigenda bijya mu buryo neza kurusha uko ibihe byashize bigenda bigira. Firujance, noneho reka nongere mpamagare Asumta Kaboyi bambwiye yuko yagarutse ku murongo. Asumta,
ndakumva cyane Soma.
Nuko kandida wa FPR Paul Kagame yaje gutora, nawe yerekana irangamuntu nk'abandi baturage.
Nawe yaje nk'abandi baturage nk'uko nari mubwiye, ariko birumvikana nyine umutekano mu kwiyiti nk'uko wihariye. Gusa icyo umwe yaravuriyeho n'abandi baturage nuko nawe yarashyize irangamuntu mu ntoki ze, ndetse n'abadamu we bose binjiraga bakerekana irangamuntu. Aha hantu natwe nk'abanyamakuru aho twagiye dutorera twerekana irangamuntu, kuko tutari kuri ayo marisi y'abaturage batuye aho ngaho bakadushyira ku mugereka, ariko we yari kuri bitegerekana irangamuntu bakareba izina rye, bamara kubona akaba batambuka nk'uko nshungiranse bikubwiye yabaguhereza igipapuro cya mbere kiba cyanditse perezida, ugatora ugashyira ahabugenewe mu gasanduka, ahaguhereza igipapuro kiriho amadepite, naho ukabatora ugashyira mu gasanduka kandi ibintu niyo waba utarabyize cyangwa utarabisobanukiwe mbere, abatumishaga bakubirukaga buri kimwe cyose ku buryo nta kintu gito gishobora kuba cyakwisoba waramutse wahuye nabo.
Nawe aho wanyuze muri Kigali wabonye abaturage bagiye gutora bashishikaye ari benshi?
Narabonye abaturage benshi kuko navuye aho ngaho kabiri umukuru w'igihugu yatoreye njya Kibagabaga, nk'uko dusanze abaturage bamenyereye ari umunsi w'amatora zinduka cyane, ariko bamenyesheje ko gutora bishobora saa moya ariko saa kumi n'ebyiri saa kumi n'ebyiri n'igice ubonaga abantu bari mu mihanda, ahubwo bakaba ariko bajya gutegereza aho kugira ngo abatumisha bategereze. Rero mu gitondo cya kare benshi babaga bari kuva batiki bandi bikaba twigendere basangaga henshi usibye aho ngaho umukozi w'igihugu yatoreye ngo batinze kugira ngo batisoma murebe, ariko ahandi henshi usanga saa saba nta muntu usigaye bigendere bazirutse basoye imirongo basoye bagiye, hasigara bagenda bakira umuntu umwe umwe.
Nta muvundo nta kuvundana byabaye, ntabyo wigeze wumva?
Hari nta muvundo kuko hari abantu benshi cyane bashinzwe kubashyira ku mirongo batondaga umurongo nyine wari ukaba wawitsindaho, ariko abantu bashaje, abagore batwite, abantu bafite ubumuga bo babatahuzaga, nta kintu umuntu waraga uri kugira ngo yabaga yavuga asabaga bakitsira abantu ko murenda usize batambukira kitanga inako nina kwenda wajamba kumise kiyagenzi wabajizu wanda kubira ngo watisa wabani kuwa hini karibizi kwa tambu iti baradi tambu iti na amireta hini gizu kilita nchwa mazi kumulogu kwa tambu iti kwa tura hali matuwa kwa jene lena mugundo nini warumari lena wadu wajishu kwa masinda kumuro kwa vitu wena mazina yao hala mazina amari mareta kwa hali ya kwa 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 aho wasangaga ari waremare, ariko nk'ahantu bagira amazina magufiya wasanga umurongo urangiye vuba.
Niko se hari muri rusange ikibazo cyabaye nko ku bantu bafite ubumuga ubu n'ubu n'ubu n'ubu, reka tuvuge nk'abafite ubumuga bwo kutabona, bo hari uburyo bwo kubafasha gutora bwari buhari?
Bo narindi nta muntu waba ufite ubumuga bwo kutabona nabonye, ariko abari bafite ubumuga muri rusange yaba ari umuntu ukizagira yaba ari umuntu ke urwego urwo ari rwo rwose ndetse nabo bashaje boborengeza ikibazo nabonye aje nakubwiye aje nka bibiri birakwiye komisiyo y'igihugu y'amatora yigisha abaturage ngo indangamwara ishyireho ngo ari mutsinde, kubera ko ubu urabona ko abantu benshi bagenda bashakishiriza hirya no hino akavuga mu cyaro akaza mu mujyi wa Kigali, abo bantu bagize gukoresha ikoranabuhanga nk'uko mwaje mubivuga bakiyimura. Niba wese yatsinze ikirongi gusa ko ari mu mujyi wa Kigali baramugaragara sikisho mu gihe n'ubu wiyimura wasanga ngo ari abantu baje bashakishiriza ibintu bishya, abo ni bo nagenda mu kintu gike nka kuba basanga ati wakubona abantu bakabasika bugufi n'abaturage bakabona abo tukubona nk'abantu bawahingira muri iki gihe bakavuga ati ntabwo twibonye gusa umwe yari wo mu wundi mudugudu we bagarangira kugenda mu wundi mudugudu, ariko uwundi wa kure usabyeze yimura ntabwo nasobanutse ko byaje turangira iwawe babashyira ku gereka ndetse natwe n'abashinzwe umutekano bagiye bagushyira ku mugereka. Icyo kibazo nabonyemo hanyuma iki kibazo ntigerageza kwibeshya ngo wenda akaza mu mudugudu ahantu hatoreye umudugudu runaka akibeshya hariho akayitegeka bamubanza kongera kugenda ubyo mu mudugudu n'uyu cyangwa se abantu bakiga bagakwiye n'ikintu cy'igenawe nta n'abantu bantu bavuye kubera kuguna gihe ko kandi bashite yitwa nari muri gasabo hari ugasaba kubona gusanga n'igice kandi ntawabwiye ati tuwafunga icyo bashakira akazi ariko n'ubwo babiri abenshi bagiye.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda turaganira ku matora yo mu Rwanda. Nyine mbibutse yuko batoye Perezida wa Repubulika n'abadepite icyarimwe n'ubwa mbere byari bibaye. Turi kuganira n'abanyamakuru bacu aho bari hose muri Kigali, niho twahereye mu kanya turajya mu ntara y'Uburengerazuba. Nagira ngo mbaze Eric mbere yuko tujya Iburengerazuba. Eric, wowe hari ingorane waba wabonye ku bantu by'umwihariko bagendana ubumuga?
Ku bagendana ubumuga aho nagiye nyura nta ngorane zidasanzwe nabonye abagendana ubumuga nk'uko ubivuga cyangwa abafite ubumuga, hari ubumuga bwo kutabona, ubumuga bw'izindi ngingo. Abafite ubumuga bwo kutabona nagiye mbona bagenda bafite umuntu n'ubundi ubaherekeje nk'uko amategeko abiteganya, bakinjira mu cyumba bagatora. Hanyuma rero abafite n'ubundi bumuga bw'ingingo wenda nk'amaguru nabo babaga bafite ababasindagiza automatikamente.
Nk'abo bantu babasindagiza bo gutora, mbese binjirana nabo baherekeje cyangwa barabareka bakabanza bagatora noneho nabo bakaza gutora nyuma?
Ku bafite ubumuga iyo hatari impapuro za zindi za ubwo ndavuga bafite ubumuga bwo kutabona, iyo hatari impapuro za zindi zabugenewe kuba za zindi bita braille ashobora gukaba akabafumba aho agomba gutora, bigema ko aba agomba gufasha n'umwana byibura w'imyaka cumi n'ibiri ariko utegereje kuri ya myaka yo gutora, kuko biteganywa ko wenda bashobora kuba yamuhitiramo. Nuko nakubwira Thomas.
Radio Ijwi rya Amerika, ikiganiro muri Isanga. Noneho akantu k'umwihariko Eric, akantu k'umwihariko waba wabonye cyangwa waba wumvise muri ayo matora na kare?
Akantu k'umwihariko navuga nk'ubu mpagaze hano kuri Kimironko ya kabiri, Kimironko mu karere ka Gasabo, mbonye harenzeho nk'iminota 30, hari abantu bageraga muri nka 40-50, kuko n'ubundi amasaha yo gutora yari saa cyenda bo barengejeho, ariko noneho abashinzwe umutekano naboragamo abanyerondo bari bacibuze umuryango aho hanze basakuza mu tureke tugiye gutora n'uburenganzira bwacu, bari bafite amahane kuko bumvaga ko babavukijwe uburenganzira, ariko nyuma y'igihe gitoya babareke baratora. Niko navuga ku myihariko ahantu hose nagiye Thomas Kamirindi.
Nuko nuko Eric, we Fulgence nawe hari akantu k'umwihariko waba wabonye aho ngaho muri Camp Kigali?
Nabonye ni ikibazo nanjye nibajije, kuva saa moya ibiro by'itora bifunguye kugeza magingo aya ngaya dutangiye kuvugana, hari abantu bagishaka kuza gutora. Ntekereza ko ari ikintu cy'umwihariko, sinzi wenda niba n'ahandi wakibonye, ku buryo uvuga uti iyo baza gukurura aya masaha bakavuga bati amatora yo nero bugeze na saa mbiri, birashoboka ko abantu bari gukomeza kuza gutora. Ariyo mpamvu tuvuga tuti niba abantu bahereye mu gitondo saa moya batora bikageza aya masaha bari bakiri gushaka gutora, biragaragara wenda ko hari abashobora kuba batatoye bakaba bacikanwe, ariko ni ikintu kigaragara nk'umwihariko guhera umurongo uhari kuva mu gitondo, kandi nta bantu benshi bari bahari, ariko abantu bakaba bagitora kuva saa moya bagashaka gukomeza gutora na saa kumi n'ebyiri. Urebye ni ikintu cy'umwihariko ku buryo habayeho kongera amasaha abantu bashobora gukomeza bagatora.
Nuko hanyuma rero sinzi ubwo ngubwo hari ubwo tubivuze bizinjira mu masomo y'amatora, buri gihe ikintu cyose kibaye gisiga amasomo, ariko nanone ndumva byaterwa nimba abacikanwe ari benshi. Ndibeshya?
Birashoboka kiriti hari mu kibara mu kibare rije niba koko abacikanwe ari benshi.
Yego Eric, nawe wari umuvuga buretse Fulgence arangize.
Nibyo narimo mvuga, kiretse habayeho kureba bakareba ko hari abantu benshi bacikanwe, usibye ko nanone wenda biragoye kugira ngo tubigemeze nta bujagajati twabikoreye, kuko niba saa kumi zigeze hari umuntu ukiza gutora, birashoboka ko hari abantu nka batatu wenda cyangwa se nka bane bari basigaye kubera ko bumvaga ko gutora biri buze kurangira bikageza muri ayo masaha. Aricyo cya kindi babandi batubwiraga mu gitondo birinze cyatumye bazinduka baje gutora kugira ngo bataza kubanza ngo bajye mu bindi bitume basanga gutora bacikanwe, ariko inzego zibishinzwe ziramutse zibicunze zigasanga usanga ko hari abantu benshi basigaye badatoye igihe cyo kongera amasaha cyagakwiye kuba kuko wabonaga hari abantu bagishaka kuza gutora nubwo atari benshi ugeranije na mu gitondo uko byari bimeze bagitangiye.
Fulgence Hakizuwera ndagushimiye cyane.
Murakoze cyane Thomas Kamere.
Eric wari urimo uvuga ngo
nari ngiye kukubwira ndetse n'abakurikiye radio z'i Amerika ngira ngo yamenya ngo hasikanye abanga n'iki ariko iyo wumvise buri mpamvu za buri umwe uko bagendaga bavugira muri ako kavuyo abenshi kuri ubu ngubu nkurikije n'ibyo abashinzwe amatora bagenda basobanura aya masaha y'inyuma habanje cyane nko muri Kigali urabizi ko muri Kigali ntawe ujya atakoze habanje ba nyirabuja cyangwa bashibuja bo mu bipangu bakaza gutora hanyuma abaje nyuma aha ngaha witegereje igiye kuyungura wabonaga ko abenshi bari abakozi bo mu rugo bari babuze uwo mwanya ikindi hagiye byagiye bigaragara kuva mu gitondo ko hari abantu bagiye bibura inkonde z'aho bagombaga gutorera cyangwa se kwiyungura bakaba barabirangayemo ariko abo bose aho nagiye nyura nagiye mbona babafasha bagatora nk'uko abizwe rero urwa bacinzwe n'ayandi masomo bashobora kuzakosora ko natwa mirindi.
Eric bagira ubusa nawe ndagushimiye cyane ubwo rero nyine mwese turaza gusubira kubumva mu makuru no mu yandi yose akurikira. Eric ndagushimiye.
Ndagushimiye nanjye Thomas Kamirindi.
Asumta, uracyahari?
Cyahari ndakumva.
Nuko nawe rero harakantu wumva wasorezaho mbere yuko nawe tuguha umwanya wo kujya gutegura amakuru hanyuma natwe tukajya mu burengerazuba?
Nta byinshi ndenze ku byo bagenzi banjye bavuze gusajya wenda nawe umwihariko w'abantu batora haya akagugu narindi ntibahite bataha ubundi nk'uko Eric yari abivuze Kigali bacuza no kwirukanka no gushakiza wasangaga n'ubundi ahandi umuntu atora agahita yigendera yiruka agahita kwikorera akazi ke ariko hano kagugu abantu batoye banga gutaha banga gutaha kubera amatsiko bari bafite kureba umukuru w'igihugu ndetse n'ibikiyaga hanyuma kandi gato abantu bamwe b'abakozi cyane cyane usanga ari abakozi bo mu rugo wabonaga aza nyuma y'amasaha bakavuga ati twarangije aho naciye haza umwe babiri bakavuga bati amatora yanjye saa cyenda nuko tubiri nabonye aho nabashije kugera.
Asumte Kaboyi nawe aho ngaho uri Kagugu ndagushimiye.
Murakoze cyane Tomasa.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turavuga rero muri isanga twayihariye amatora yo mu Rwanda bwa mbere mu mateka yabaye icyarimwe ay'abadepite n'ay'umukuru w'igihugu. Mbibutse yuko abakandida ku mwanya wa perezida wa Repubulika ari batatu, hari president Paul Kagame urimo nyine urangiza manda akaba rero ashaka indi, ni kandida wa FPR Inkotanyi na kandida w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije witwa Frank Habineza n'undi rero wigenga umukandida wigenga ku mwanya wa perezida wa Repubulika Philippe Mpayimana. Nibo rero aho batoreye twari turi muri uyu mwanya ushize. Noneho rero tujye mu burengerazuba bw'u Rwanda. Mu burengerazuba bw'u Rwanda tufiteyo Temistocle Mutijima yakurikiranye uko amatora yagenze mu mirenge ya Kamembe na Gihundwe mu karere ka Rusizi intara nyine y'uburengerazuba. Hanyuma mu karere ka Rubavu naho ni mu ntara y'uburengerazuba nyine tufiteyo Gloria Tuyishime. Duhere rero kuri Gloria. Gloria.
Yego ndakumva Kamirindi.
Wiriwe neza?
Muraho neza.
Uraho nyine? Yego ni uraho rata. Nuko.
Yego.
Noneho rero aho ngaho muri Rubavu hari abantu batibonye kuri liste z'abatora. Wabonye bangana gute? Ni benshi? Ni wamenye impamvu yabiteye?
Yego murakoze cyane. Abantu batibonye kuri liste y'itora bari benshi ni abantu bagaragara ko bari benshi ku masite itandukanye na siya masite abiri. Hari site ya kaminuza ya ELK ishami rya Gisenyi, hari na site y'umubano B. Izo site zombi zari ziriho abaturage batibonye kuri liste y'itora. Ibi byatewe n'uko aho bafatiye amarangamuntu atariho bari baje gutorera, ni ukuvuga ngo utari wabibonye kuri utari ufite utari warafashe irangamuntu nyine yatore ntabwo yabashije gutora kuko yagomba kujyaho yafatiye irangamuntu cyangwa se akihinduza azatorera byari byaratangajwe na minisitiri ashize na komite y'igihugu y'amatora bavuga bati ni ukubikorera kuri telefoni hanyuma ntabwo abantu bose bakoresha amatelefoni ntabwo mu by'ukuri abantu bose babasha gukoresha amatelefoni ngo babashe kubikorera cyane cyane abakuze cyangwa se abantu batayafite nyine ari nayo mpamvu bagiye bagaragaza ko batabashije kwizihiza ku itora kandi nyine ntibanatora ku masite bagiye bazindukiraho ugasanga rero barajugaraye mu bushagararo bamwe bakagerageza guturishwa n'indorerezi bakababwira ati mutuze turabakunyara icyo nigereka ariko kandi bamwe banatashe badatoye tuzorike zatinze bamwe banabirukana rwose bababwira ati mugende ntabwo muhari ntabwo muri hano mugende ibyo ntabwo nzi ko turi bugende.
Reka tubaze na Temistocle Mutijima muri Rusizi niba nawe icyo kibazo yakibonye. Niko Temi?
Yego ndabumva Thomas.
Wiriwe nanone?
Wiriwe neza.
Hari iki kibazo waba wumvise cyangwa wabonye cy'abantu bibuze ku marise y'abatora?
Iki kibazo cyagaragaye cyane cyane mu kuri site zo mu duce two mu mijyi cyane ho muri site ya Kamashangi, site ya Groupe Scolaire Gihundwe aho bita kuri Sembrimo hagaragaraga abantu benshi bigaragara ko batiyemeje mbere kuri ku marise y'itora ugasanga bigaragaye yuko lisite zihari batariho ariko nyuma haje kuboneka imigereka nabo bahabwa umwanya baratura kubera ko kugera mu masaa tatu n'igice saa yine gutyo nabo bahise bahabwa umwanya wo gutora ntabwo ari benshi batashye badatoye ku bw'icyo kibazo ariko byabonekaga ko hari abantu bamwe bo mu turere twituye nka za Nyamasheke na za Karongi se bashakira ubuzima muri uyu mujyi wa Kamembe wasangaga barakomeje kubarurirwa mu mirenge baturukamo mu turere baturukamo bahagera rero bagera kuri site y'itora babashaka bakababura bababura bababwira yuko bagomba gutegereza hakaboneka imigereka yo gutoreraho bamwe hari abatashye badatoye ariko benshi kuko imigereka yagarutse mu masaa tatu n'igice ashyira saa yine abenshi rero baje gutora nta ngorane ibayeho.
Nuko dusubire kwa Gloria. Gloria,
yego.
Rubavu ituranye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu bihe bishize hagiye hagaragara umutekano mukeya uturuka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubu ngubu noneho amatora wabonaga afite umutekano umeze gute kubera ibyo bibazo by'umutekano w'igihugu cy'abaturanyi?
Murakoze cyane. Amatora kuri iyi nshuro yagenze neza, nta kibazo cy'umutekano kigeze kigaragara rwose. Abaturage ahubwo bambukaga, ndetse abaturage bo mu karere ka Rubavu babanje kwinjira ngo batore babone kwambuka, cyane cyane nyine abakorera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Rero wasangaga babanza kubyuka kare cyane za saa kumi n'ebyiri bari bari kuri site z'itora, nubwo amatora yatangiye saa moya zihe ngaho gatoya ariko bakabanza kuvuga ati reka dutore hanyuma tujye mu mirimo yacu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko rwose navuga nti byari amahoro, nta kibazo cy'umutekano cyari gihari, umutekano wari wose, ntabwo wabonaga abantu bafite ubwoba, ntabwo byagize bigaragara.
Uvuze yuko n'umupaka utigeze ufungwa?
Yego rwose ntabwo ugeze ufungwa, ko umupaka wafunguye saa kumi n'ebyiri za mu gitondo wari ufunguye, kuko nyine abahanze n'uruza rwari ruhari rw'abaturage bava mu Rwanda bajya muri Kongo, keretse bavaga muri Kongo baza mu Rwanda, kubera ko abari mu Rwanda nyine ntabwo bari kugenda badatoye, ntabwo byari kubashobokera. Rero babanzaga bagatora bakajya ku masite yabo hose, wenda bakanabihutishiriza cyane ko imirongo yari itaraba minini, hanyuma bakabona bakambuka. Yego.
Nuko abava muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nabo binjiraga nta ngorane?
Binjiraga rwose nta ngorane. Yego, murakoze. Binjiraga nta ngorane kubera ko mpaka wari ufunguye abakozi bari bahari nk'ibisanzwe wabonaga rwose nta gikuba cyacu ko byari bisanzwe.
Temi, naho ngaho muri Rusizi niko byari bimeze, umupaka wari ufunguye nta kibazo cyabaye cy'umutekano?
Yego, umupaka wari ufunguye, abinjiraga bazaga, ariko birumvikana ku Banyarwanda bari basanzwe bazinduka bajya hakurya muri Congo. Uyu munsi urujya n'uruza ntabwo rwari rwinshi nko mu minsi isanzwe, kuko bagombaga kubanza gutora. Abashobora kuba bagiyeyo ni abagiye basoje igikorwa cy'itora, kuko hari abazindutse cyane, kuko mu gitondo kare rwose wabonaga ko ku masite y'itora imirongo yari miremire, abaturage ubona ko bashaka gutora hakiri kare bakigira mu mirimo yabo isanzwe. Rero imirimo yo ku mupaka y'urujya n'uruza yakomeje nk'ibisanzwe, ariko birumvikana kubava mu Rwanda bajya hakurya bo ntabwo urujya n'uruza rwari nk'ibisanzwe, kuko abaturage bari bazindukiye mu gikorwa cy'itora.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ubu noneho turi kuvuga iby'amatora mu ntara y'Uburengerazuba. Gloria, abaturage hari abo mwaganiriye impungenge bakubwiye ku bibazo bibahangayikishije, bumva abo babohereje mu Nteko Ishinga Amategeko n'uwo bahise muzaba babera umukuru w'igihugu bifuza iki?
Yego, murakoze cyane. By'umwihariko abaturage batuye ku mipaka mabwani cyangwa se bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka, basabaga ko uwo batowe nyine uzatsinda amatora yabafasha kugira ngo hongerwe amasaha yo kuba saa cyenda yo gushinga ku mupaka yongerwe, kugira ngo urujya n'uruza rubashe gusohoka, ubuhahirane byoroshye nk'uko byari bisanzwe na mbere aya masaha atarashyirwaho. Ariko kandi twaganiriye n'abandi baturage basanzwe bo mu karere ka Rubavu, abenshi bagiye bakomeza ku kibazo cy'urubyiruko rwishora mu ndetse zitari nziza, kubera ko nta mirimo ihagije ihari. Muri yo bagiye bavuga bati ntiturangiza kwiga ariko kugira ngo uzabone akazi biba ari ikibazo, kandi inzego rwose waba urangije kwigaho biba ari ikibazo. Iyo udafite ndetse nk'umuntu navuga ngo ugufashe ukabona biba bigoye cyane, bakavuga bati ibyaba byiza ni uko leta yadushyiriyeho amahirwe agiye atandukanye abashisha urubyiruko kugira ngo rubashe gukora, rubashe kubona imirimo igiye itandukanye. Ariko kandi banakomoza ku kintu cyo kubanga urubyiruko rwishora mu mitwe y'iterabwoba, niko navuga iri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kubera ko nyine hano mu gihugu nta buzima iyo buhari, nta mirimo iyo ihari, ari nayo mpamvu usanga urubyiruko rwinshi rugenda hanyuma babona bitari gukunda nk'iriya, kubera ko umutekano uwo ari muke bakazagaruka, ariko urumva nabwo biba bigoye. Hanyuma bagasaba umukandida batoye cyangwa se nyine uzatsinda amatora akabafasha kugira ngo icyo kibazo kizakemuke. Ariko kandi bakomoje no ku kibazo cy'amashuri, amashuri ahenze, amashuri saba ngo ahenze cyane. Urugero ni nka gahunda ya Nanya Basic Education ko nayita, ayo mashuri ibihumbi cumi n'icyenda na magana atanu ku gihembwe. Ariko kandi abaturage bakavuga bati ni menshi, nk'umuntu ufite abana batanu biragoye guhita uyabonera rimwe, bakavuga bati agabanyije byadufashe cyane. Nibyo bibazo ahanini twaganiriye, bakavuga bati ibyo ngibyo nibyo twumva twifuza twasaba umuntu twatore, kubera ko nibyo bituremereye, wenda abandi bagiye bashyiramo n'ibikorwa remezo, ariko bumva ko ibyo ngibyo by'ukuri ari byo ndetse navuga ngo biremereye kurusha ibindi.
Temi, nawe hari ibibazo abaturage baba bakubwiye bibaremereye kurusha ibindi bumva abazatorwa bazabafashamo?
Cyane cyane abo twaganiriye n'ab'urubyiruko, urubyiruko rwiganjemo abari batoye ku nshuro yabo ya mbere, bo bagaragazaga icyizere kuri ibyo bibazo bafite, bavuga yuko bashingiye kuko batoye, nubwo itora ari ibanga ariko bavuga ko bashingiye kuko batoye ibyo bibazo, cyane cyane ijwi ry'urubyiruko rizarushaho kumvikana, na cyane ko muri aka karere ka Rusizi urebye ku rutonde rw'abatora
mubihumbi bigera kuri magana atatu na makumyabiri na bitanu urubyiruko rwihariye hejuru ya 44% kuzamura n'ibice urwo rubyiruko rero twaganiriye bagaragaje ibibazo bijyanye n'ubushomeri biriho kutabona ibyo gukora nyine bifatika ariko bakagaragaza icyizere bavuga bati dushingiye aho tugeze turabona yuko hari icyizere ko muri iyi myaka itanu igiye kuza hari igishobora gukemuka muri ibyo ngibyo
nuko umwanzuro rero akanuka umwihariko nawe waba wabonye cyangwa waba wumvise aho ngaho mu karere ka Rusizi haragahari yego ndakumva narindimo nkubaza ni baraka n'ukumwe ariko waba wumvise cyangwa waba wiboneye aho ngaho mu karere ka Rusizi
urebye byashoboka ko byari no mu gihugu hose ariko nabonye hari uburyo bwihariye bwo gufasha abantu bafite ubumuga barimo n'abatabona wasangaga ko hari inyandiko yabugenewe rwose bafashwa gutora bikaborohera inyandiko za buraye nabo bagatura yabonaga ngo ari uburyo bigaragara ko bagerageje kubafasha nabo ngo bature bifashishe ubwabo
Temistocle Mutijima aho ngaho i Rusizi ndagushimiye ubwo nyine nawe uraza kuduha amakuru ku bundi buryo mbese uyu munsi Radio Ijwi rya Amerika urebye ibiganiro n'amakuru twabihariye amatora yo mu Rwanda ndagushimiye
murakoze cyane Thomas akagitezi
yego twese Gloria nawe rero twanzura harakantu k'umwihariko watubwira waba wumvise cyangwa waba wiboneye mu matora mu karere ka Rubavu Gloria
asante uretse ko twagira wabonaga babyambariye cyane ku buryo bushoboka abana bagatizaga bakavuga bati ubu ni ubukwe ntabwo ari ibintu bisanzwe ibi ni ibirori nibyo rwose ubona ko ari ibintu bidasanzwe abadamu bashomanitse abagabo nabo bambaye amakoti niko navuga mbese ubona ari ibintu bidasanzwe babyambariye bavuze bati reka tujye gutora uwo twifuza ko yatuyobora ikindi nabonye ni uko komite y'igihugu y'amatora yavuze ko uwo munsi nta kwamamaza niko navuga ariko kandi basanga abaturage baraje bambaye imipira iriho abakandida bagiye batandukanye ugasanga bambaye igikombe agasanga bambaye amasaha harimo abo bakandida ariko kandi komite y'igihugu y'amatora yavuze ko ibyo by'ukuri bitemewe ku munsi w'amatora nibyo naba nabashije kubona nitegereza nkabona ko ari ibintu ese bitari bisanzwe
Gloria tuyishime mu karere ka Rubavu nawe ndagushimiye cyane akazi keza kandi Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda twaganiraga rero muri iki kiganiro muri isanga ku matora yiriwe ahuje abaturage bo mu Rwanda batoye Perezida wa Repubulika batora n'abadepite n'ubwa mbere byabereye icyarimwe mbibutse yuko ubungubu kubarura amajwi byatangiye kubera ko ibiro by'itora byafunze saa cyenda ubu rero agiye gushira amasaha abiri noneho rero mbibutse ko umukandida w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije ku mwanya wa perezida wa repubulika ari Frank Habineza umukandida wigenga ku mwanya wa perezida wa repubulika Philippe Mpayimana nyine niwe wigenga hanyuma ku mwanya wa perezida wa repubulika umukandida wa FPR Inkotanyi ni Paul Kagame ucyuye igihe urangije manda y'imyaka irindwi ubungubu ashaka indi manda mbibutse ko iyi manda yo izaba ari imyaka itanu kimwe rero n'iy'abadepite ni ukuvuga noneho guhera ubungubu amatora ya perezida wa repubulika n'amatora y'abadepite azajya abera rimwe manda rero ni imyaka itanu abazatorwa bazakorera abanyarwanda mwese rero banywanyi b'Ijwi rya Amerika ndabashimiye cyane iyo muva mukagera mwari kumwe na Thomas Kamirindi Nadia mu buhanga bw'ibyuma na engineer badufashije n'abandi banyamakuru bose twari turi kumwe abari hano i Washington abari mu Rwanda mwese murakarama.